Trendybeats.com.
Mad clan, mad clan. Biggs. Eight side, west side. And independent, Najua. So anshua na nipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. So anshua na nipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. So anshua na nipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. Chilling vibes tukikula maua, she so sweet mtamu kama halua. So anshua na nipenda najua toto mzuri anakipini kwa pua. Bakbandika bakbandua wakianika tunanua. Twende da ama Zanzibar girl, I like to keep my cool. I cannot pick and choose, so take me for no fool. For no fool, I got a girl that's number two. She ain't really you, and yes, I'm feeling you. The thoughts of leaving you, regards from me to you. I didn't ask for much, all I wanted was your love, girl. She believed in me and said, Neza go global like Franklin Saint. Kwa streets, Nikki Snowfall, and I'm asked those questions I don't really know. I learned those lessons, kila nyoka iko na veno. 925, tunaiweka hadi kwa meno. At the words of affirmation, usicheze na my intentions, a great leader like Nelson. I engage in negotiations, I've been in trap sessions. In and out of those stations, even on vacation. I love you for you, and I love your profession. Na je, madhaki atakubali, akishaja my occupation. The situation kwa ghetto is a critical conversation. And you really seen her, what she say is seen me. And you really seen her, what she say is seen me. So anshua ananipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. So anshua ananipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. So anshua ananipenda najua leija koba kuna siku itakuwa. Chilling vibes tukikula maua, she so sweet mtamu kama halua. So anshua, so anshua, so anshua ananipenda najua kuna siku itakuwa. Kula maua, halua. Mad clan, mad clan.
It's fire, it's fire, it's fire.
More music on trendybeats.com.